grateful. Kuna time nilichoma nikadhani umechoka, bado ulikuwa hopeful. Kwa upendo wako watembea nami kila siku. Kweli we ni baba mtuu, rafiki wa karibu. Yeah, gathered in your name, lifting up our hands. Tumekuja hapa kuabudu. Gathered in your name, lifting up our hands. Tumekuja hapa kuabudu. Kati ya ibada baba tokea, waliofungwa wafungue twa kungojea. Kati ya ibada baba tokea, sisi wana wako tuko ready kukupokea. The things that will not survive where you are, yeah. Dead things come to life where you are, where you are. And now we're gathered in your name, lifting up our hands. Tumekuja hapa kuabudu. Wabu.